Anachukua, anaweka, wa.
Le général Dangote.
Anachukua, anaweka, wa.
Le grand Mbao.
Anachukua, anaweka, wa.
Bossi Mboka.
Anachukua, anaweka, wa.
Taramu kupendwa na, taramu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu. Tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina wausu. Shepu yake mbaya, hivi na wausu. Mdangaji malaya, waina wabusu. Nini wamegusa babaya na wakavu. Lazima wachuchume,
wamengia chakike.
Ewa
chakike, wamengia chakike. Cha, cha, chakike.
Twale,
wamengia chakike.
Kwa penzi letu
chakike.
Lazima wachuchume,
wamengia chakike.
Kwa penzi letu
chakike.
Makukote, babutale. Don Mendez Bajuni, H Bajuni.
Chumbani enesi unipatia panado. Kwa jenga za mesi na mashuti ya Ronaldo. Yani ndani nikiingia tu,
anachukua, anaweka, wa.
Kwenye gari
anachukua, anaweka.
Iwe jikonyo varandani,
anachukua, anaweka, wa.
Doze, 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 doze.
Anachukua, anaweka.
Yani nale salama joto. Tuale soji pepe. Oya kongo joto. Tuale soji pepe.
Oye mose kunami. Morikado momo. Oya mama Dangote. Edo nifungwe.
Chu, chu, chipepe. Chu, 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 chipepe.
Yani chu, chu, chipepe. Chu, 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 chipepe.
Nasei.
Joseph Mertier.
Nasei.
Kaya kaya musha.
Kule fukama, fukama mwana, fukama, fukama mwana, fukama, fukama diamond, fukama, fukama kwata, fukama.
Papa mo bimba ye, papa mo bimba ye, papa mo bimba ye, papa mo bimba ye. Anyata katra kuga kate aluba kate.
Bimba ye,
yes. Shozi matata,
chuma, 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 chuma.
Ako kaka te alinga katra aluba.
Adolfo Mute Bachi la Mouina.
Papa Mazuma. Papa Mazuma.
Joseph Poussana.
La Papa Mazuma.
Zodwa.
Angeli Mbarane. Dare Salame Mazuma.
Anko Sham.
Daimon Mazuma. Inchasa Mazuma.
Kaya. Kaya Moucha.
Azumare Mazuma.
Kaman Fouama.
Usiniguse, usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miguu. Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Kwanza kambali,
corona.
Kusimbate,
corona.
Kwanza kona ogopa,
corona.
Kusana musika,
corona.
Tena va maski,
corona.
2 metri,
corona.
Mikono ya kokosha,
corona.
El Pirlo St. James
Didi Stone Nike
Didi Santos
Are you lying, sir?